Roxy Can do You know how we do it We wreck it
Kule tumetoka ni mbali
Na tuenda kukonga
Kama jua angani
Na Kenya ya melemeta
Majozi tulialia Miaka katha iliopita Mpendwa kuwapoteza Chuki na ukabila Whole world yatumlika Kenya kwenye spotlight Sirudi ya kosa la vita Sote tuwe tribe Kenya
One tribe, one nation Saluti jamii ya Kenya One people, one Kenya Tuwe ndugu na dada Tupendane, tusimame
Wakati umewadia, kila moja wetu foleni Kumchagua umtakaye ni haki yako Come Kenya, yeah Silaha tupe mbali, tusidhuru amani Damu isimwagike no,
fighting tribal wars
Amani na idumu mo Sote tuwe kitu kimoja
One tribe, one nation Saluti jamii ya Kenya One people, one Kenya Tuwe ndugu na dada Tupendane, tusimame Together as one Tupendane, tusimame Together as one
Together
Nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi
Tupendane